Nilipofika ni bora nilinde amani yangu, mana mchezo mjini katu siwezi. Tatizo mini kipenda wanapenda kweli, wakati hapa mjini watu wanaigiza.
I used to have a love,
nilipenda sana, kanijaza kaniacha mwenyewe. Matukio alonipiga bado sijapona, minaona mbora nibaki mwenyewe.
Those who listen causing, na enjoy mimi, na enjoy mimi, na enjoy. Those who listen causing, na enjoy mimi, na enjoy mimi, na enjoy mimi. Kwa zulize kusingo, mnazo sina. Mambie exi shobo na esina, si mwazi wala kumfikiria. Mambia punguze maneno, mambia punguze michambo kwenye status, michambo kwenye caption maneno. Mambia punguze maneno, mambia punguze michambo kwenye status, michambo kwenye caption maneno.
Those who listen cause you, na enjoy mimi, na enjoy.